soki ozali te na monaka posa mokili mpe esinga nalingi ye nalingi ye nalingi jordan jusqu'à la mort soki ozali te na monaka posa mokili mpe esinga
Gigi Matimba
mon fils
Yariki
Dependi Luboya
Yariki
Gana mon la Jordan
Yariki
Papi Texe Yaka
Yariki
Gana mon la Dadu
Yariki
Angama Waya
Yariki
Borak Sakimi
Yariki
Angampasi
Yariki
Yapeko Sakimi
Yariki
Angama Waya
Yariki
Madi Madimba Kimi
Yariki
Angampasi
Lela chérie, botika ngai na lela Jordan, botika kope kisanga yo, likambo zimoninga na nzoto, bokomona lokola mbamba, bokomona lokola miseki, moto bapelisi na nzete ya lumeti, bokomona lokola moto ya mbamba. Mai, oye a susa Okumona, mai moke Orke koki kopota, flebe monene Botika kubangu isanga elongi Botika pinzo linanga Pinzo linanga ebe linga Moto na linga kaki linga yo Jordan zonga na Luanda
zonga na Luanda
Jordan zonga na Angola
Tikibuina
Jordan zonga na Luanda
Itapululu
Jordan zonga na Angola Jordan zonga na Luanda
Nganda Moniqueo
Jordan zonga na Angola
Itamuchachino
Jordan zonga na Luanda
zonga zonga la mboka
Jordan zonga na Angola Jordan songa na Luanda
Sieto
Jordan songa na Angola
Elengi eyeo
Jordan songa na Luanda
5 sur 5
Jordan songa na Angola
Vale, vale, vale.
Mwanza.
Emutambwe! Emutambwe nzambe! Apa na papagili! Ayaye! Emutambo! Ebe sente! Emutambwe! Azi wano kili! Emutambo! Emutambo yaba niyama! Apa gili mwanzi nzambe! Emutambo! Lomoro na katakata! Lomoro mwa! Ampia utili! I'm done.